Rinewa natamani wewe Rinewa. Rinewa kazini nimechelewa. Rinewa kwa hivyo nimekulewa. Siva nebu sabalinga mwimba sangawa. Haba wala bano vale kama ilo. Kafesi kakalonji neka smilo. Wogata figa yopo neka stairo. Haba kukoba bali buko mansi bigoli Cairo. Kuza kuza Rinewa osu sizo kumbuza uza
sijo kira rina kuita na mima chuja mwana wenda baku kwata koto kuita uja
newo ni moza ye kula ira kumbiwa wa mtu chidia mkwana wanunga lesi kula vyo mtuwe kutuja. Rinewa rudi nyumbani na kuitaji ndani rohoni. Rine, 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 kaka nyamani. Rine, 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 wasijachiwani. Rine, 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 kaka nyamani. Rine, 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 wasijachiwani.
Ona mpenzi wangu, na kutamani, na kuhitaji. Hebu njoo karibu na Wendy ya mpenzi wangu.
Snare record.
Rinewa, I love you, care like your mother. Rinewa, I need you, share you no other. Rinewa, you're beautiful, your mother. Rinewa, I need you, others don't bother. Haba wala bano vale kama ilo. Kafesi kakalonji neka smilo. Wogata figa yopo neka stairo. Haba kuko babali muko mansi bigoli Cairo. Rine, 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 kaka nyamani. Rine, 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 wasijachiwani.
Right up.